make you look on. Nigga, took a look at my love weba better. Tukola buli chimu kugulire bata. Tugenda mchidongo tukutula bata. Tusavule chikumba si bata dafi. Nga tukolo mkwano limbalo mkwano gandu imba nono. Na mwitira daringi mwiyambazo mudari mufuka kumuberi. Sikili nyaga lobi nkolo mubili kotori fuka ex jangwe wange rubili nakupenda sana mufulana niwe wako msichana unifanyie vitendo vitendo vya upendo ninataka vile nikienda unifuate tutende pamoja mimi na wewe wewe kwa gara nyuma baby ningechinika mulavonka vya bebe be. Chokola, asimani chankola, I'm directed by you. Njagalanga tukola bili, bibakola bali hawa uwe. Na wengu wa kukisi, nebu haga, ngaliko juju.